Kujulayi ke kuyona 2019 kwimsakazo yomphakathi sibingelele yonke kwimsakazo yomphakathi khona njengamanje manje sesinake uMEC wa education lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal uMinister uKwazimshengu ezosichazela nje wasise sahlumbe sichazele ukuthi ke la sisesahlumbe sizokwenzana osula namhlanje Minister asikubingelele kwimsakazo yomphakathi mase kudobela umlaleli isithombe ekhaya ukuthi nje wasise sahlumbe senzana esahlumbe
Sibonge sibingelele kuwe msakazi sibingelele nakubalalele emakhaya namhlanje silapha esahlumbe ukuzohlangana nabazali babafundi basesahlumbe high school okuyisikole esigcine kuphoqele ukuthi sisivale ngaphambi kokuthi zivale zonke izikole ngenxa yodungunyane lokulwa kwabafundi obeseliqhubeka la ngaphakathi nokucekeleka kwempahla yesikole into ebesihlupha kakhulu ukuthi ukulwa kwabafundi bekucishe kuveza ukuthi abalwi nje lokujwayelekile kokulwa kwabafana but balwa ngathi sebelwa ngokwezigodi manje kusho ukuthi abanye besigodi esithile balwe nabesigodi esithile noma kungathi ukuthi izinto abayibanga izinto eziqhamwa ngaphakathi esikoleni kepha busa ukubona ukuthi ukula kwabo sekunenhlese yokuthi balwa bafuna ukulwa imbi yesigodi undaba ezitha ke umthembu ke sakhuluma naye savumelana ukuthi isimo sasesimanzozo kakhulu ngendlela abafundi abasebelwa ngayo nokucekelekwa phansi kwempahla yesikole kwaphoqele ukuthi sivale isikole savumelana ukuthi ke sizobiza abazali kanye nobuholi beyigodi obukhona la namhlanje ukuzokhulumisana nabo ukuthi masibambisane ukulekelela ukuletha uzinzo esikoleni sethu ngoba isikole nesikole indawo la kusakha khona ikusasa lethu akufanele kube indawo yokugcwaneka eziningi ke ezinye izinto eziqhamukile ezihluphayo ukuthi abantwana bangena neidakamizwa ngaphakathi bangene neikhali eziyingozi esikubhekileke lokho njengomnyango ukuthi sizokwenza isiqiniseko sokuthi siqinise ezokuphepha ngaphakathi ezikoleni ukuhlanganisa nokusebenzisana namaphoyisa ukuthi baloku be randomly bezocheck ukuthi abantwana abekho yini abaphethe izinto ezingavumelekile esikoleni kepha ke sase sinxusa kakhulu abazali ukuthi kube yibona ababamba iqhaza kakhulu kanye nomphakathi ngoba umzali funazi ukuthi umntwana uphuma ekhaya uphetheni uphumile ngempela ekhaya uye esikoleni usesikoleni uyafunda yini na olunye kudabo ke oluqhamukilela ngaphakathi ukuthi kuzofuna sithi ukubheka futhi nokusebenza kothisha ngoba kungenzeka ukuthi kunenhlukwane khona phakathi kothisha edala ukuthi abanye bagcine sebegqugquzela abafundi ukuthi kube khona udungunyane ngaphakathi esikoleni
asibheke ukuthi ngesikhathi nikhuluma nabo abazali nikhulumile namba phakathi asibheke ukuthi bathi bona ngokubona kwabo kube yini egcinenza ukuthi kuvale isikole nothi izathu ukuthi ngoba abafundi bebekwebhana egcina singena kwezigodi yini imbangela enza ukuthi bona abafundi begcina sebekwebhana
kunezathu eziningi ezihlukene beziqhamala ngaphakathi ekusokuqala bakhala ngokuthi isikole asilawule kahle ngoba abantwana abaningi kakhulu base becela ukuthi kwakhiwe esinye isikole kanti bese siveleke sikhona ke enhlelweni zokuthi sakhe enye high school khona la endaweni yasesahlumbe ngoba nathi siyakuvuma ukuthi baningi kakhulu abantwana abangaphakathi lapho esahlumbe high school so khona ke inhlelo esiphezulu kwazi ukuthi sakhe esinye isikole esokwazi ukuthi sithathe omunye umthamo sifundise abantwana bethu kepha ke bakhala kakhulu nangezinga ke eliphezulu leyidakamizwa ukuthi sizithanda ukudlanga kakhulu kungakho ukuthi uthola ukuthi abantwana basafocus ekutheni beze esikoleni bezofunda kepha ke uthola ukuthi beze esikoleni bathola isikhathi sokuthi badle idakamizwa bese kulidele ekutheni kube lula ukuthi baxabane base bakhala ke nanokuthi kuzofuna sibheke ukusebenza kothisha ukuthi ngakube kubasebenza ngendlela oyikona yini ukusiphatha kami nje ukuthi kunento esingacabanga ukuthi benzeka abazali bakhala ukuthi abantwana babo abawathola ama report ngoba bevalwa okuyinto esingazi ukuthi yenzeke kanjani now okutshengisa ukuthi ukusebenza kothisha futhi ngaphakathi akuhambi ngendlela okuyiyona yona
asibhekeke kule issue ezothi khona abafundi bebenza umatric njengoba kuyi high school isikole nisivale before time kwenzeke ngalabo bafundi
laba abebenza umatric noma benza umatric sibathathile kwakhona uhlelo sibenzisa lona lwama winter class mangisuka la ngizophinde ngidlule ngiyokubona ngiyobabona ukuthi basebenza kanjani kepha sisenze isiqiniseko njengomnyango ukuthi sibenzela uhlelo le winter school ukuze bakwazi ukukhava apha lama hours abawaluzile but also nanokuba prepare nje ukuthi bakulungele ukuthi makufika ivivinyo zokuphela konyaka bebe bekulungele ukuthi babhale njengabo bonke abafundi
Umlaleli obengekho ke la uzothi isikole sivale before time sizovulwa yini makuvulwa isikole njengamanje nokuthi makuvulwa then kuzobe sekwenzekani ngabe siyavula makuvulwa isikole nokuthi ama solutions ke eniphume nayo namhlanje maphi
ngaqinisekisa ukuthi sizovula isikole ngomhla ka 9 kuzo zonke kayingana nazo zonke izikole ezizovulwa and ngifisa ukuthi ngisho ukuthi ngeke siphinde sivumele isituation la sizovala khona isikole. So sizobhekana ngqo nabantwana abangabadlwembe ngaphakathi esikoleni kanjalo nanokusebenza kothisha because kugcina sekuphazamiseka nabantwana abayimisela ukuthi bazofunda. Ukuvala kwesikole kwenza ukuthi baluze isikhathi sokuthi bafundiseke. So isikole sizovula ngomhla ka 9 zikhona inhlelo esizozenza ukuthi makuvulwa nje siqiniseke ukuthi ukuphepha nozinzo lukhona kepha ke kuzoba into yosuku olulodwa so lokhu siqhubeka senza sho ukuthi uzinzo lubuyile unomphela kule sikole sasisahlumbe.
Sikudedele ngomyalezo wakho ngobhekisa kubazali nongobhekisa kubafundi
kubazali ukuthi izikole masizenze kuba amagugu ethu njengomphakathi ngoba kulapho siqala khona ukwakha isizwe esiphumelelayo. Kubafundi bethu sithi uhulumeni uzenze unikeze zonke izinto ezingenenza ukuthi nibe nexus elingcono so okwenu ukuthi nifunde nizinikele nizikhandle ekutheni nithole imfundo engcono. Ubona njengohulumeni sifake izinto eziningi ezenza ukuthi zikhiphe noma zisuse ukuphazamiseka kwabantwana. Kunabantwana bebehamba ibanga elide sifake isikola transport njengohulumeni. Abantwana bayadla esikoleni namhlanje ukuze bangafundi belambile. Akekho umntwana okusaphoqele ukuthi athenge incwadi ngoba sibanikeza imali incwadi. So izo zonke lezo zinto ezenza ukuthi sithi singenza up to certain extent njengohulumeni. Kepha abantwana kuyafuna nabo ukuthi basukume babambe iqhaza ekwakheni ikusasa labo ngoba ikusasa labo lisezandleni zabo ikakhulukazi. So sinxusa nje abazali abantwana nomphakathi wonke ukuthi izikole mazibe igugu lethu makube yinda izinda la sizokwazi khona ukwakha isizwe siphumelelayo.
MEC siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Right to MEC wezemfundo lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. MEC ukwazi imshengu ngokungenelela kwabade bezokwenza la esahlumba high school emva besikole sivalwe ngaphambi kwesikhathi ngenxa yezinto athi zikwenzeka. Inkulumo le ebeyisakazwe yona ke imsakazo yemphakathi lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Lamba igama ngisipho ngowachule. Siyabonga. Siyabonga.